Benz attaqué.
Kaboom. From Zama
Pluto. Chintu chamene chiseka sandie chechidisha. Wena mare pinga nyana kula pizza. Vere chimazeka na we everyday ndiye my enemy. Na baby wamene yongonyonga ndiye alumaziba. Kama ke ujeza ndiye kamaruma. Pamale pula ma black table ndiye vama posting. Zunga zibe njoka pachipanda. Kapa pasha osa santa. Sama zivika mweho. Kati ya chaya zimairo. Na jinkara ke ya fumune. Jicheza na ye, jiseka na ye, jikuja na ye. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Jiseka na ye komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapezeka na mwe vide. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Menangu si yankika ni chodabu isanzo. Wazanga wakatuma foni swani mvela. Kaya nindani yango mvela. I'm wondering, nindani uyo. Nindani alipizi muka foni kanga. Chito zinazidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Jiribizi tiseka na heve. Jicheza na ye, tiseka na ye, tikutia na ye. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Tiseka na ye komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapezeka na mwe fide. Shushushu. Kuchechi wakamba na matanzi. Bela wapeleka muma basi makonda gita. Bela nguni mamaneja muma company. Kuma priority ni kutola ankani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamoku mu university. Olu azemoma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Washushula kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe.
Shushushu.
Jiseka na eko mata pamukamwa.
Shushushu.
Alibena manyazi imwe.
Shushushu.
Jimapezeka na mwe vide.
Shushushu.
Shushushu mamuona imwe.
Shushushu.
Mukamwa
shushushu.
Alibena manyazi imwe.
Shushushu.
Jimapezeka na mwe vide.
Shushushu.
Jeo Tawani. Eko Lima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with Fodet, Foxtrot, Lima, Alpha, Tango, Sierra.
Peter Zen Zagaze, please stop.
G-Show Records production.
Peter Zen Bande Beat, Ekiribe, Kanunube, as a tiger.
It's feeding paper, every investigation. Quincy Weezy, you know, cooked up again with a little spice. Better.
Exclusive.
In fact, I wait for the council.